Mimi vile nimekuja hapa, wananchi wangu wa Sabot, I always consult them. Wameniambia liwe liwalo, Caleb enda upinge hiyo mswada. Na mimi nimekuja kuuliza swali hapa, wananchi wa Kiminini, mnasema vipi? Mnasema vipi? Hivyo hivyo? Na sisi sio wenda zimu, we are elected. Me, I'm not nominated, neither am I appointed. My allegiance is to the people.
Hawa watafute mbinu zao, walituambia kwamba bottom up. Sasa sahi kumbe vile walituambia bottom up ni kuweka vitu yote juu. Hiyo sisi hatutakubali. Na kumkipitisha, kumbuka kwamba wananchi wako. Sasa tuko tayari, wakati tapita tu hivi, afadhali muangushi. Ambia wale majumbe wenye wanaenda kusimama ati kwamba wapitishe. Sisi tuko tayari kusimama nyuma ya baba na kuambia serikali tumechoka, na kama ni kuandamana, Wakenya wote wataandamana kwa mambo ya ushuru.